exclusive from AfroFi.com.
Amboye mulungu watu wakumwamba anatirenga kuti ife timu sewenzele anatika muchimunda chachikulu muchimunda ichi muli mitengo sofuniko sewenza mtawindi mtawi. Ambuye mulungu akamba, akamba na ife ati
Munda wako la chito, apele wela Munda wako la chito, apele wela Ifuna to waza sewenza Munda
Mene afuna vintu monga
kusachitila na katuka
wina ndimzache ukululukila na ngati
papezeka ati talakwi sana
ndipo chikulu mbalivonze ivi nikukondana
Ukonda muzako, sunga mubele
Kapena, kukamba mau oiba Mampaso ya mene anatibasa Mulungu yosiana siana Ya titandizile kutitibwelese Wanzatu,
pafupi na ye
Samene afuna chifukwa nifela na vake
Munda wako la chito apele wela Munda wako la chito apele wela Nifuna to waza
sewenza
Brothers and sisters, family and friends, remember that we are created in the image of God and we have to do His will. Don't say that you change tomorrow, for tomorrow may be too late. Let's follow His ways.